kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaan suudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaaf jenna. Ahmed as United States keessa Barata University ta'eetu jiru dormi isaa keessatti barattoota buna Ethiopia fidee gurguruu jalqabe. Firaa'ol gurgurtaa isaa sana guddisuun amma kutaawwan United States garaagaraa raabsaa jira. Firaa'ol buna mo'ii jechuun hojii jalqabe kana gara fuulduraatti babal'isee akka itti fufuuf jiru dubbata mitukuu fiqaadootti dubbise.
Firaa'ol Ahmed baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jala. Firaa'ol Ahmed odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Saint Louis yuunivarsiitii ittiin baradde.
Muummee kan baratta?
Amma sadaffaa amma fedha.
Dipaartimentii kam?
Faayinaansii fi antirpirinoorshiippii.
Antirpirinoorshiippii. Tole hojii natti jalqabde antirpirinoorshiippiidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. Ani kaniin Itoophiyaatti dhaladdee guddadhe ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kaniin as dhufeef immigireeshinaani. Yeroo naas dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asitti hin qabee amma kolleejjiin qaraa jira ammata 3ffaa kolleejjii amma fixee ammata 4ffaa ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigireeshina opportunity more barbaaduudhaa tu as na fide.
Immigireeshina jechuun dura maatii kee as dhufeera moo?
Maatii kiyyaatu as dhufee haati kiyyaas jiraachuu turte. Yeroo isiin sitizina taate san booda as na fiduu dandeessa.
Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta sana boodadha kana ta'e as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde?
Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda bizinasa godhaan ture. Umriin as dhufarraa kaasee biyya gaafa hin jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu bizinasaa ittiin qaba ture. Hedduun bizinasa jaaladha. Bizinasa osoo kolleejjiin eegaliin bizinasa torba eegaliin ture high schooliin. Waan adda addaa huccuu onlaayina gurguruu, kophee bitee eBay irra gurguruu, Amazon irratti waa gurguruu waa hedduu. Waan side hustle jettee yaaduu dandeessu an godheetan ture. Yeroon dhufee kolleejjii eegalu an division 1 also caha Saint Louis Universitiidhaaf cahinsa long distance waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waata akka godhuu hin danda'u ture miila kiyya buutiin irratti kaa'anii wanta deemu malee cahuu hin danda'u kubbaa taphachuu hin danda'u. Hedduu jaaladha waa godhu dhusee taa'uu nama danda'u miti. Yeroo saniin waan beekutti gaddeebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasitti baradhee yeroo san furmaata waan fiduu danda'u natti fakkaate. Amma ta'uu baatullee amata 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan fiduu danda'uuf waan kanarratti. Rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegale.
Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee boo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde?
Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu ka'e immoo haalaan eegan eegale booda haalumaan barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Istuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii. Kan dhuganillee gahaa miti iskeel godhuu hin dandeessaniifuu bina dheedhii gurguruu e-commerce irratti eegale. Onlaayinatti ostoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasii buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa استیتی افرتا میشن تی بونه ارگی او سو امت درا کوفا کیساتی استیتی افرتا میشن ترگی اما کستمر استیتی افرتا میشن دیت کیسا کستمر کم نبو وربونه کنی بیتی گیر
من برم سا کیسات دورمی کیسات بونه گورگورون یک
یس ایین
مالف گود
بونه گورگورو کوفا سنتین ترانزکشن بزنس اگرون دورمی کیساتی وان های مومیتی ایمو یرونی تتایتی یادو ان ونن نمنی برا نم همین یفی دانجیرو نم برا کنین گو داجیرو انجیرو وان کنو گو دونی سنیفو ان یو بوده برن ایفا من گافه چون او یا ایدن پرمیشن گافه درو جه ایتی گو دو ایگلی اکس ایتی رو آمتا تکو موکن بوده فایند آو برن وان کن ایگو ان بزنس نکن یو گوده ته یرو سنیز wan kana wani dabu dan domiti already gudda to jira yo kanin toko choose go look about the bunanra filachuna waya
barumsa ke adda
ko take ya rajanan yo akaste yero sanite already publication adda wan argetu to rape university in kiyelen wanin angodi giro wan publication argetu to rape isana kan barumsa dabu fene sanifu akan بناكي يغرغرو ناف حي من افكانن
برانا برومسكي نيتومورتا
امتا يس
عمرين كي ميكا
امدي دامي توك انو مين كي
مالكا حاجه اماتي يتين غرغرتي شوروم تيتامو اك حاجه مرجيسيت
شوروم بزنس يرو هدو كامباني سكسسفول بيلد غدون هدو امتا ايرا فورتا امتا ايرا فورتا نوتي قدتو جرا إمو إلا أمات أن تكائفو إفكافلين بيكو أمتا دراك هنجا برمسا قراء ديفجوانيتي كمبيت قراء كستودن آثليتي چاها برمسا منا قراءتي كيا پارتايمي دلغا برا دلغان توري وعاكن بزنسا كان رامان لك فولي نوان تيچون وبكا قدو غهون لو كنف and هنسورو إمو بزنسا successfully build the godun akas barbaki sa amata at least amata shanif mata ke ga kabate da lagde akasi baka guddo ge samale yo durar ra kaste kan want to get to day baka guddo go ne dul fata so in soro
garuni soro mta
I hope so yes
tole inibran why ke wanti no de fatte athletics yalta
ayan athletics ni chaha and kanine gale akka accident ani negale kubata bachun tore high school kiyati yero high school my family ki move goneti high school gudade de samboda amata sadafa high school kesati nam ethiopia to high school kana dufe yo asaltani na chani sada genyan dufte na jaw kabda gele i warati na meti
figi chajechu
na figu kabda gena anta kafi gembe ko kubanta banda figin sanjala du he dunji ba sifin figun jene amata toko nagafate boda kin jene okay figin sa toko du face sifin cha imo san boda nagafatu da bu kabda because an kubba he dunjala da kubba dan ta bacu fada inana kasit okay ko tu figin sa toko figin anje figin sa drak na figi de me go figo school record bi jabse san boda mas toko fabe figin sa drak ya kasit august sanifin wan kana dan de ti rabbi na kan ne wan kabunati fakate kubba da betin figin sa egale
gara ethiopia tan se de bisati tari ethiopia kes hanga kuta sagali tille torte baratoni university barnota erga baratani tumurani bodayu hoji dabu gafa jennu dabat tokoti o kamot ma bratti ka tara mani min defamu dabu hoji dabdu matti fulatam namni bayen hoji damne jede kesuma dargages kambarate fite hoji damne shani fam sakkan kapt
duran wan dura very unfortunate wan ulfatu because rakina sani ko for some time rakina biye isan ke sagiraniti opportunity hedun kabali imo at least hoji dabdani yo ka musani ta ajiratante accepting godina one different try goda maybe business yo never business jala to take business amata ke sani e galu yo kan barbadante because you already smarty enough to take university fitte girtu te be kum sa samu business e galte gudisu rin kabde jecho sarifo wani si barbaci su business kan e galu kofafi and jabate mata ga kabate da guda so yo na maka business bijala to te and go for it do it
bunike buna mo iela
yep
buna mo i kana boda United States kai satta kuma warre Starbucks fa kuma McDonald's fa company gudda sai ta argina mo akam sai ta argina
buna mo i company aka Starbucks fi McDonald's sai argina because company kun is on scalability ra focus godani amma cafe one banu na tin fakat rakini sunis nuti wani hanga farmerota ti dalaw da den hanga kote bulat ti dalaw da den hunda ti dalaw barban yo asiti america ti cafe banne buna nuti ka kapina servo gonote kote bulat rafa ga chawa ndemnu nuti wannin an envision godo wannin an akato barbadu kote bulat ti hanga dalaw da den yo dalan daloyne akke isan malaka gudda arkatu dandan buna isan o mission kanara buna isan abuna hedur lerti lafani kaban kanara akai sa malaka gudda arkatu goda one mission ni kenya san wanted sanifu roast goda gurgura amma simo isan rabuna import goda cafe aka cafe titika ti gurguru da wani mission goda
amma walu magalati buna Ethiopia ra garabiya kana tigalsu jalkabdanitu
ayen
me jalkaba buna hagami fiddani isati university ti gurguru ka terra kane sanaboda hagami sadarka sa guddisa duftani amma mo hagam fiddanitu baraka nagara biya kana ti
buna jalkaba kan finne poundi saddam shanta hada ki yace sati isin vacation of Ethiopia to te isi to fide dufe akasitin gurgure poundi saddam ni nama biya kenya jiro kilogram ko da furi mo kana na tafakati buna hedu mit very buna tikad imo kana fi yero hunde jes e galun wani hedu natti advice very important in at tef kana fi you are to manage gal to want to koni leto wani be ka guddo go in den desa samboda suta suta gudiso e galle ya kasiti paleta fido galle paleta bodan paleta sadi afro guta kat paleta jafa guta ka fido egale yero samboda kasiti warra roast goru kambrati fille buna source ethiopia ragodu yero egallo container amma bati sadi bati sadi dura container fin
container ayen fidani askalchitani tujachu
container fin askalchine amma gurgure fitajira kayon amma october osonge bati sadi end pokesati bati sadi afro lokesati container brati dura
oromon bunafi nagahin nabinaila gafa buna luge na mayebisu anile bunaf nagan nabinin sinja
galaton
galaton
kun copy and amanna musica copy kun sambata fi delibata daga le america saganta afan oromora kan sini dargo copy kana kunde se kana sini dies an tokkal morda akamultan obduto saga le america saganta afan oromo bakaje tamaratti nagani sini fabayatu copy and amanna musica kenya harba adam mohammed arbati fi altu buttotu ngal kamsisa gadama le man tufala jenu
gadama le man tufala gadama le man tufala gadama le man tufala
galani barbada wa machas jira galani iddalo ta sanyiko injira tu sidabeto jira agize ta galani
ila punaste kala kuna duda galani ila ti do kangala badu kangalani sahoda kosu gume sitta gume mirta pitani tuga sigiga se san patashen bara pani arba sare chadanga sulu jo kala tira ibigi ditta moto Jadi berapa, ibu ibu tak foto, jangan tak bermajer. Ibu ibu tak foto, malah ada jer. Ibu ibu tak foto, orang pinter jer. Ibu ibu tak foto, walau dah terang jer. Ibu ibu tak foto, ini walau kan jer. Jalan ini jalan lupa senyum. Barbate baboran siaran aku tulis di sini argang kederat senang jaya igol ale jelata ani terasomani jelata ani terasomani rupa bombingira jebilen tiksa kotho na pini orang kurasa gata serani jalane idadalo ta senyeta injira tu tidak beto jalane idadalo ta senyeta injira tu tidak beto Sangka badu cedida, si terang nang cedilane, manni ke tangol baketa galane hormati tikin kalloto oblate tsabne galane idadalota sanyeto injiradu tidabeto galane idadalota sanyeto injiradu tidabeto pri barbajen pinsela sorano me kangudda saratu arra shubajesta adale jadale jamu dabale ni waratu bamuna abebe tu baba suma barbaje bandalla ke sanjala chenor ken marmare manni ke sankami wanu ito wali sawalale manni ke sankami diliseto wali sawalale
Kanoddo baajirtanu qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya itti fufe. gaafa biddaan mana ni ijaarru lootuun sanyii bofaa ta'uu si naallu jedha wabii dhaaba
Manoye ma duga dabsina sabu dabsina manaw tuba male arabano dina duga balsina fartiga faganu la labadore abadore korab dile jibe talle yatibore duga gore koti dale yabe bale lufa ominde tunse tu tabe tuma
Tota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf isinii qophaa'e kanuma raawwata qophii keenyaa guyyaa taanuutiin amma walitti deebi'uutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna dhagaatti bula ani Tooftaa Dumuruudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.